Re le mokgwa wa di-A re ipiletsa gore go be le komiti tlhophiso e e ikemetseng ya moralo wa tsoseletso go pholosa Masepala wa Mafube ka morao dilemo tse tharo go kena dipakeng ga porofense go hlolehile go ntlafatsa maemo. Baagi ba tswela pele go tobana le kgaello ya metsi, go se phuthwe ga matlakala, ditsela tse senyegileng le tsamaiso e fokolang ya ditšhelete. DA e dumela gore ke komiti ya tlhophiso e ikemetseng e fuweng maatla e ka kgutlisetsang boikarabelo le ntlafatso ya ditshebeletso le go etsa bonnete ba gore baagi ba Mafube ba fumantshwa ditshebeletso tseo ba di tlhokang.